Beats Afro Banger.
Uzuri wa macho yako yananifanya wengine sioni. Sauti yako kinanda kukupigia mwenzako sikomi. Harufu yako baby nanivutia nashindwa sigomi. Unanipahama, unanipahama. Penzi lako full tabasam.
Nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tam kuliko kukuyani? Uzuri wako na malaika ampishani. Raha za peponi wanipatia duniani. Ini nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tam kuliko kukuyani? Uzuri wako na malaika ampishani. Raha za peponi wanipatia duniani.
Baby girl, wine for me. Wine for me. Bend down, wine for me. You are the one for me. Baby girl, wine for me. Wine for me. Bend down, wine for me. You are the one for me.
Nipe leo, hata kesho, ila usinione mlafi. Wanangenga, viche kesho, tutachana kiko wapi. I wanna spend all my moolah for you. If you open my heart, the only one is you. So fine, good. How pinda kima kuu. Namba nane nyuma kichuku.
Ini nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tam kuliko kukuyani? Uzuri wako na malaika ampishani. Raha za peponi wanipatia duniani. Ini nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tam kuliko kukuyani? Uzuri wako na malaika ampishani. Raha za peponi wanipatia duniani.
Baby girl, wine for me.
Wine for me.
Wine for me.